mukawefwe wakutasa butonde bwensi obulabirizi bw'emikono butongoza kawefwe okwetolola Greater Mukono okusimba emiti n'okutambuza amawulire agakugira abantu okusaasaanya obuveera obucupa ate ne pampa z'abaana mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Kaweefube ono awomeddwamu mutwe obulabirizi omulabirizi w'emikono Enos Kitto Kagodo era ng'ono amulangiridde bw'abaddawo obubaka obw'amazuukira Easter Message wali ku lutikko empya eri mu kuzimbibwa. Ategeezezza nti singa tetusimba miti kuzzaawo butonde obutaaguddwa n'okwewala okumansa kasasiro buli wamu ensi eyolekedde okusaanawo. Omulabirizi Kagodo era asabye buli muntu okutukiramu ku nsonga eno.
Okulumirwa n'okufaayo eri obutonde bw'ensi n'asaba bweyongere nga tuyita mu kusimba emiti ate n'okuyonja ebitundu byaffe era nsaba buli lunaku olukulu mu bulamu bwaffe tulukwate nga tusimba emiti ng'ekijjukizo ky'olunaku olwo tunaataasa obutonde bwaffe. Ekirala kino kiddamu mulundi gwakubiri n'omwaka ogwoli nakyogerako eky'obukyafu mu bitundu byaffe bannange tufuge obuveera akaveera akafuusa akaveera. Nsaba gavumenti eseeyo nnyo okulaba nga eteekawo ennambika mu nkozesa y'obuveera n'okubujja mu bitundu naye buli w'oyita wonna 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 bisaaniiko. Njagala okusaba tulekeraawo okumansa kasasiro otunulira emmotoka ya bbeyi oli n'agenda kati ngaffe ab'emukolo ennamawojjolo n'agula enkoko ye n'agirya n'alya emicomo gye n'ateeka mu kaveera n'asula mu kkubo. Bannange ekyo si kya bwa Katonda, tuyige obuyonjo.